Vala mehlo, all I saw is you. Knew that I had to pull through. Vala mehlo, all I saw is you. Knew that I had to pull through. Elunge kolula. Begunge kolula. Watsobi nhliziyo yami mina bengingubani bo abangani sebehambile bo sekuzinhlanga zimuka nomoya kulomhlabo nezilingo uze ufise ngishumlingo ngingenza nana yonke into ukufeza isifiso sami sokuba nawe. Sengathi ngingaqala phansi, live a life of my dreams. Vala mehlo, all I saw is you. Knew that I had to pull through. Vala mehlo, all I